imikana dhageystayaal kusoo dhawaada kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay horyaalada Serie A Talyaaniga iyo La Liga oo aanu isagana eegi doono. Waxa soo noqday dhadhankii dhumay ee horyaalka Talyaaniga Serie A ugu yaraan haddii wax lagu cabiro sida ay waqti xaadirkan wax ku socdaan. Hahay, waa sidaas. Waxaana markaati noo loo qabsan karaa in haatan ay kaalimaha koowaad ilaa saddexaad ay kala celinayaan shan dhibcood oo qura. Waxaa 17-aad ee horyaalka Talyaaniga lagu furay kulankii adkaa ee hoggaamiyaasha Inter Milan iyo kooxda lafteedu hawada maraysa ee AS Roma, wuxuuna ahaa kulan aad la isu gorgoriyey balse gool la'aan ku idlaaday. Kooxda doolka ahayd ee AS Roma ayaa muujisay inaanay waxba ku seeganayn inay da'yar hibole u badan tahay balse ay taa bedaalkeeda tahay koox diyaarsan farsamo ahaan, jir ahaan iyo niyad ahaanba. Sababtuna waxay tahay inay noqdeen kooxdii ugu horreysay ee fasalkan shabaqeeda ka ilaashata kooxda Inter oo goolal wada dhalinaysay 19 kulan oo u qaybsan Serie A iyo Champions League oo ku mudaysan inta uu taliska kooxda hayay macallinka xamaasiga ah ee Antonio Conte. Inter oo dhibic uun kala gadoontay kulankaasi waxay garoonka ka baxday iyadoo maalinta xigta Lazio ka quudaraynaysa inay u gasho abaal aanay u dhiiban. Lazio oo ay dhankeeda sabtigii iskaleen kooxda Juventus oo 7 ka hor hoggaanka laga xoogay ayaa ku toostay sidii ay Inter ku talamaysay oo waxay 3 kaga tallaabsatay kooxda Juventus oo sidaa kula kulantay guuldarradii ugu horreysay sanad ciyaareedkan. Bianconeri oo bilowgii aamintay inay ciyaartu si wanaagsan ugu bilaabatay ayaa ku hormartay gool ay eedi doonto oo uu daqiiqadii 25-aad shabaqa ku hubsaday jokerkeeda leeb dhacaya ee Cristiano Ronaldo.
Bentancur with the cross and Ronaldo with the goal and Juve have a priceless lead at the Olympico.
Yelkeeda kooxda Biancocelesti oo cadaadis badan saartay goolka Juventus ayaa goolka soo gudday daqiiqadii 45-aad ee dhamaadkii galinkii hore, kaasoo ahaa madaxabadeed xoogan oo uu dhaliyay gaashaanka Luis Felipe.
Lazio level at the stroke of half time.
Inta lagaga maharina waxaa midkii 2 daqiiqadii 47-aad u raaciyay Sergei Milankovic-Savic in yar uun kadib markii kaarka cas loo taagay laacibka asalkiisu garab weerarka ahaa balse baryahan daafac ahaanta loo macmalay ee Juan Cuadrado.
There's the angle ball, Milinkovic-Savic. Lazio turn it round and take the lead.
Inta wixii ka dambeeyay waxay sheekadu iska ahayd ku dhufta iyo ka dhacsha oo Juve waxay wajahaysaa xaalad hubaal-la'aaneed iyadoo lagu hoobinayay dhowr weerar oo rogaal celis ah misna degdeg badan oo ay PSG ku haysato kooxda Lazio. Waxaana xilli ay ciyaartu sii haamaansanayso warankii 3-aad ku halgaaday weeraryahanka Felipe Caicedo.
Caicedo! One of Lazio's great nights!
Waxay tan ahayd guushii ugu horreysay ay kooxda Lazio Juventus uga gaarto gegada Stadio Olimpico dhanka horyaalka Serie A Talyaaniga muddo 16 sanadood tan iyo bishii December 2003 xilligii uu macallinka u ahaa Roberto Mancini. Waxayna sidoo kale ahayd ciyaar aan kaliya badbaadin hoggaanka Inter balse sidoo kale cudud hor la ku soo biirisay hardanka loogu jiro koobka Scudetto, waayo Lazio waxay iminka 3 dhibcood oo qura ka dambaysaa Juventus oo iyaduna 2 qura sare u eegaysa Inter oo hoggaanka si xalad leh ugu xaragoonaysa. Dhanka kale, kooxda Juventus ayaa sanadkan dhibaato ku qabta goolalinta tiyo ay jirto inay keensatay macallin Maurizio Sarri oo ujeedka loo xil saaray buu ahaa inuu kooxda dheelsiiyo baas xidigis ah iyo kubad xariir ah, waxaana daliil u ah in Ciro Immobile oo Lazio u safta welibana ciyaartan rigoore iska cunay uu 17 gool ku hogaaminayo goolalinta Coppa Cannoniere ee horyaalka Talyaaniga halka ay kooxda Juventus weerarkeeda oo dhan marka la isu geeyo sida Ronaldo oo 7 dhaliyay, Dybala iyo Higuain oo min 4 ah ay dhaliyeen 14 gool oo qura. Kulan kale oo isla sabtigii isha lagu hayay wuxuu ahaa midkii dhaxsaday kooxaha Udinese iyo SSC Napoli oo ay naftu imika dhibayso, kaasoo ku dhamaaday 1-1, waana markii ugu horreysay ee Napoli badin weydo 7 kulan oo xiriir ah oo dhanka horyaalka ah tan iyo bishii Maars 2010-kii xilligaasoo uu kooxda waday Walter Mazzarri. Isla sabtigii kulamadii dhacay waxaa sidoo kale ugu xiisa badnaa midkii ay Atalanta mar kale ku muujisay habdhaqankeeda madhintaha ah iyadoo 2 jeer ka soo dagaalantay Verona oo ciyaarta hoggaanka u qabatay, waxayna jeer ay ciyaartu sii dhamaanayso dhalisay goolkeedii guusha oo ciyaarta ka dhigay 3-2. Waa natiijo aan taa ka dhicin gaartay kooxda AC Milan oo 2 gool oo xiriir ah kala timi 2 kooxood ee gobolka Emilia Romagna ee Parma iyo Bologna. Milan oo goolasha bilowday waxaa gool kulaad uu isagu shaqaystay u dhaliyay qanaaska Polishka ah ee kublaha noqday Christoph Piontek, kaasoo aan wax goola arag tan iyo 20-kii bisha October.
And it's cool as ice. 1-0 AC Milan.
waxa goolkii 2 daqiiqada 4-aad ee galinka hore ku qaaramay Theo Hernandez oo sidaa ku dhigay record ah inuu noqdo daafaca ugu horeeya ee dadabka ka dheela ee ugu yaraan 4 gool u dhaliya Rosenere sanadkiisii koowaad.
2-0 AC Milan, Hernandez with his second goal in as many games.
Yelkeeda Theo Hernandez wuxuu u baahan yahay inuu taxaddar iyo tarkiis badan muujiyo aadna u tartiibsado marka uu kubadda difaacayo, maadaama uu sabab u ahaa labada gool ee Milan ka dhashay oo uu mid iska dhaliyay midna uu ku kasbay rigoore laga fursan karay. Goolka saddexaad waxa Milan isla daqiiqadii koowaad ee bilowga galinkii labaad ee ciyaarta si qurux badan ugu sanceeyay lacabka khadka dhexe ee Giacomo Bonaventura oo dhaawac ka soo kabtay.
Bonaventura, lovely goal from Jack Bonaventura, curls it into the back of the net.
Dhinaca goolhalinta horyaalka Talyaaniga waxaa hogaaminaya Jiro Immobile oo Lazio u safta 17 leh, waxaa ku xiga Romelu Lukaku oo Inter ah oo 10 leh, Joao Pedro oo isna 10 leh una safta kooxda Cagliari, Luis Muriel oo Atalanta ah oo 9 leh, Domenico Berardi oo Sassuolo ah iyo Lautaro Martinez oo Inter ah ayaa iyaguna misidad leh. Dhinaca horyaalka heerka koowaad ee Spain ee La Liga Santander, haddii aan eegno kooxaha isla xusilinaya ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa wada badiyay. Real waxa ay 2 iyo eber ku dhufatay kooxda Espanyol, halka Barcelona ay 5 iyo 2 uga badisay kooxda Real Mallorca. La Liga ayaana laftiisu dab yar shiday in sanadkan, oo waxa min 34 dhibcood ku hoggaaminaya Barcelona iyo Real Madrid, waxaana aad ugu dhow oo 3 uu ka dambeeyay kooxda Sevilla. 4-aad waxa ku jirta Real Sociedad oo leh 27 dhibcood. Dhinaca goolhalinta hadaan eegno waxa hoggaaminaya Lionel Messi oo 12 gool dhaliyay, waxaasa cagta ugu haya Karim Benzema oo Real Madrid u safta oo 12 leh. Waxa ku sii xiga Luis Suarez oo Barcelona oo 8 leh, iyo sidoo kale Lucas Perez oo isna u safta kooxda Alavés, Loren Moron oo u safta Real Betis, iyo sidoo kale Gerard Moreno oo u safta Villarreal oo 8 wada leh. Maxamed Xaaji, barnaamijka ciyaaraha BBC.